Nene, come and leave you.
Baby girl, promise.
Just the way I am.
Baby girl, promise.
Nene, come and leave you. Nene, come and leave you. Just the way I am.
Baby girl, promise.
Nene, come and leave you.
Platoon for my life, Jikwe Jubai, so busy, Babylon, Mr. Blue, Snora Fiki, paparazzi, ndo jina liwe juu, mziki wangu kwanza kazi, kama elimba, ya chuo kikuu, najivunia kuwa Mtanzania, hivi hivi livokuwa, hivi hivi naitangaza Tanzania, so malaika, so mtoto malikia, pende ni kupende na mini takuaminia, yeah, toto wa mgini, maskini, hali ya chini, ubishi, tuna, harakati nyingi, bila nyumba, bila gari, bila mali, bila zali, pende kama livu, ni thamini kama raw, sinifanya taka, ukaiweka kwenye store. Thamini kula kwanza ndo itupe kwenye choo. Pende kama livo Harry Sami Raja. Mtoto gerezani Kinondoni Magomeni Temeke na Kariakoo.
Love me the way I am. Take me the way I am. Nipende kama livyo.
Baby girl, promise.
Just the way I am.
Baby girl, promise.
Nipende. Come and leave your. Nipende, come and leave your.
Just the way I am. Baby girl, promise.
Nipende, come and leave your.
Love, sinipe kizungu zungu, mi mwenye kizungu zungu. Kicho kimechosho na skendo na majungu. Katulia kizungu, nito kwenye uchungu, ukungu na vungu. Livyo kani livyo, nitondoka kani livyo. Kijitenga we adui na kuwacha kama olivyo. We si adui, bas nende likizo. Kwani we ujui kuwa sidili na dili hizo. Niko na ndugu karaa na matatizo. Tuko mtani kuna dhiki maskini hata miniki. Kwa dui ndo rafiki na shabiki wa mnafiki. Na nyota kubwa ila moyo safi. Asante mkubwa kunipa kipaji na bahati. Nacho bado na kitunza aminia. Naishi mara moja kwa amani mpita njia. Rest in peace mom Roy na watu walotangulia. Amen.
Takupenda bila sababu. Every day of my life. Na wakitaka sababu. Tell them I am your life. Hivyo, hivyo, hivyo. Just the way you are.
Love me the way I am. Take me the way I am. Nipende kama livyo.
Baby girl, promise.
Just the way I am.
Baby girl, promise.
Nipende kama livyo. Nipende kama livyo. Just the way I am.
Baby girl, promise.
Nipende kama livyo.
I'm not the desert, I'm not an ocean. I'm not the sky, I'm not the clouds, I'm not an angel. So take me the way I am. Love me the way I am.